Utaku wawo zazi nzago kuti nendi wako Gaza taini nzaendela yanga uzaendela yako Ati makuju wana yamba mwano zantu sakumfaso Mix kama pusha danso kama dressa nice Olende jifika bela disove masam Ndwe type yanga message yanga yaba WhatsApp Ngofuna 100 million mkazi mozi wa shop Ngekufliva mpaka bili buses into the top Olende jifika bela disove masam Ndwe type yanga message yanga yaba WhatsApp Ngofuna 100 million mkazi mozi wa shop Flip and pack up Billy buses and draws that time. I'm not lucky, I'm blessed, so nobody gon' take out what was meant for you. Let's kick it like how these dramas do. Nita go link a chama to watch in a sabato. The best that you sapo. One nigga smart, nigga do choke up. Wavala pantalon, Brazil match. Niwe wakuto wa baby, vibe ya gweli magola heavy. Gandhi so wasn't the caller, baby. Yakamoto a libo polar, baby. Body shape, ngaji bojo, lola, Coca-Cola. Manga feel like heavy, ngati mwina mange fata ama ndi boa Utaku wawo zazi nzago kuti nendi wako Gaza taini nzaendela yanga uzaendela yako Ati makuju wana yamba mwano zantu sakumfaso Mix kama pusha danso kama dressa nice Olende jifika bela disove masam Ndwe type yanga message yanga yaba WhatsApp Ngofuna 100 million mkazi mozi wa shop Ngekufliva mpaka bili buses into the top Olende jifika bela disove masam Ndwe type yanga message yanga yaba WhatsApp Ngofuna 100 million kazi mozi wa shop Ngofliva mpaka bili buses into the top
We ain't got no time